mutima gwali guyiwa musayi wagukwata wagunwonya bucayi naye olunaku lwewandeka nayagala nkubuuza nkuwemeka abobere wange omunzeka kubanga wandeka umazika musajja neyitanga lafunika umulavu nasigalira kusiga asamanya ti wangonza wenakuwa mutima nogoza atinkola birungi sikuswaza apo misi yuhante banimpaza mabe binkwetaga obwo bulungi bwobwe bunsanira mpulira kyetaga mbere nakumpi ngaze kulwanira mabe binkwetaga obwo buwami bwobwe bunwanira nzesire kyanga nibera kupina kulwanira n'omutima gukumbuza evitenga gukumanja nali ndowooza nja kwegumya wadde ebigambo bingi nga bafuma amabe byebyo byalema ndaba bisana gwabisobola wabeeranga kumpi nonwanira afuta wakanonambula wakawalifa naye ngotambula agoli mulungi tokaba lolikulukusa amaziga nikaba aninze nkwetaga ampa misingi yonti zire kyanga namugona bireya to make you real feel better oh baby mugona bireya to make your heart little feel better mabe binkwetaga obwo bulungi bwobwe bunsanira mpulira kyetaga mbere nakumpi ngaze nkulwanira mabe binkwetaga obwo buwami bwobwe bunwanira nzesire kyanga nibera kumpi nekulwanira mutima gwali guyiwa musayi wagukwata wagunwonya bucayi naye olunaku lwewandeka nayagala nkubuuza nkuwemeka abobere wange omunzeka nali ndowooza nja kwegumya wadde ebigambo bingi nga bafuma amabe byebyo byalema wabisana gwabisobola wabeeranga kumpi nonwanira afuta wakanonambula wakawalifa naye ngotambula agoli mulungi tokaba lolikulukusa amaziga nikaba aninze nkwetaga ampa misingi yonti zire kyanga namugona bireya to make you real feel better oh baby mugona bireya to make your heart little feel better mabe binkwetaga obwo bulungi bwobwe bunsanira mpulira kyetaga mbere nakumpi ngaze nkulwanira mabe binkwetaga obwo buwami bwobwe bunwanira nzesire kyanga ngibera kumpi nekulwanira